we started slow. It was infatuation. Ingaba luthando mna endilifayo, yeah. Okanye zizinto zamabom. Andikhathali, ungadilisa undifunze nobusiso. Andikhathali, ungandivisa undifunze nobusiso. Same sikhulu, ngizozama ungathanisi ntsuku zethu emhlabeni. Ngizobamba isandla sakho ntsuku zonke. Sabe esse culo, andi catali.